Jeremiah 18 verse 1. Izwi elafika kuJeremiah livela kuJehova lithi verse 2, suka wehlele endlini yombumbi ngikuzwise khona amazwi ami. Verse 3, ngehlela endlini yombumbi bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Verse 4, kepha isitsha asenza ngobumba sonakala esandleni sombumbi, wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. Verse 5, laselifika izwi kaJehova kimi lithi, verse 6, bengingenze kinina ndlu kaIsrayeli njengalombumbi na, usho uJehova, bhekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami ninandlu kaIsrayeli. Verse 7, ngesikhathi esithile lapho ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukukusiphula nokudiliza nokukuchitha. Verse 8, leso sizwe engikhulumile ngaso bese siphenduka ebubini baso, ngiyakubuya kukho okube bengicabanga ukukwenza kuso. Verse 9, ngesinye isikhathi ngikhuluma ngesizwe nangombuso ukukwakha nokukutshala. Verse 10, uma senza okube emehlweni ami singalaleli izwi lami, ngiyakubuya kukho okuhle ebengisho ukuthi ngiyakusenzela khona. Verse 11, manje yisho kubantu bakwaJuda nakwabakhile eJerusalema uthi, usho kanje uJehova uthi, bhekani, nginibumbele okubi, ngiceba icebo ngani, buyani kube yilona lo endleleni yakhe embi, nizenze izindlela zenu nezenzo zenu zibe zinhle. Verse 12, kepha bathi, kuyize ngokuba siyakulandela amacebo ethu, senze kube yilowo nalowo ngenkani enhliziyo yakhe embi. Verse 13, ngalokho usho kanje uJehova uthi, buzani phakathi kwabezizwe ukuthi ngubani owake wezwa okunjengalokhu na, intombi yakwa-Israyeli yenzile into esabekayo kakhulu. Verse 14, ungqoqwane lwaseLebanoni uyashiya yini amadwala asendle namanzi aqandayo agobhoza kude ayakusha na? Verse 15, ngoba abantu bami bangikhohliwe, bashisela ukuyize impepho, bakhubeka ezidleleni zabo emendweni yasendulo ukuba bahambe ngemikhondo ngezindlela ezingahlelwanga. Verse 16, benze izwe labo libe isimangaliso nento encimfelayo njalo, bonke abadlula khona bayakumangala banikine ikhanda. Verse 17, njengomoya sempumalanga ngiyakubahlakaza phambi kwezitha zabo, ngibabonise umhlane kungabi ngubuso ngosuku lwengozi yabo. Verse 18, base bethi, wozani simcebele uJeremiya amacebo, ngokuba umthetho awukuphela kumpristi, nesu kohlakaniphileyo, nezwi kumprofethi, sihambe simshaye ngolimu, singaqapheli nelilodwa lamazwi akhe. Verse 19, nginake Jehova uzwe izwi labamelene nami. Verse 20, okuhle kuyaphindiselwa ngokubi na, lokhu bembela umphefumulo wami umgodi, khumbula ukuthi ngema phambi kobuso bakho ukukhuluma okuhle ngabo nokubuyisa ukufutheka kwakho kubo. Verse 21, ngalokho nikela abantwana babo endlaleni, ubakhaphele osikweni lenkemba, abafazi babo baphucwe, abantwana babe ngabafelokazi, amadoda abo abulawe ngukufa, izinsizwa zabo zishaywe ngenkemba empini. Verse 22, makuzwakale ukukhala ezindlini zabo lapho behlisela impi ngokuzumayo, ngokuba bembile umgodi wokungibamba, bafihlela izinyawo zami izingibe. Verse 23, kepha wena Jehova uyawazi onke amasu abo okungibulala, ungathetheleli ububi babo nezono zabo ungazesula emehlweni akho, kepha mabakhubekiswe phambi kwakho ubavukele ngesikhathi sentukuthelo yakho.